Big soul, Cavo, Wananita, Mr. Mistari.
Bulletproof in the window, after we show it, just a bingo.
Nishapona weni dawa na weni fly bana naona una mapawa unanifikisha juu your highness ni sawa my pose na we design ya Mr. Blue na roll na we mami we uko juu madem wengine mboga mboga hawajatosha wao bado mbichi mbichi wao ni salad
sura na tabia ziambatane hata kwa mwiko ziambatane
Wazazi wame raise right bana Minataka dem mother sham teach life bana Dema weza pika rice pika nice food bana Yani msichana mzuri ana kuki two smiles bana Msichana high class tabia bus bus Mchana sweet class kwa bedroom night nurse Msupa akitapa lapwa na kipata juu amefika juu ni ngazi tundo nataka